إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبرونجي حبيبي تيبوا tuli mu lunaku olw'omunaana mu mwezi guno ogwa Dhulhajj, era nga olunaku luno olw'omunaana lwe lunaku olusookera ddala mu nnaku ez'emikolo egya Hijja oluyitibwa Yaumu Tarwiya, nga baganda baffe ba Hujjaj abagenze okukola Hijja nga mu lunaku luno olw'omunaana babeera e Mina, we bava olunaku olw'enkeera ku makya, kyekiri sunna wadde nga abamu basimbula kawungeezi ninga ekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakola, wabula Nabbi yasimbula ku makya ng'obudde bumaze okukya, n'alyoka abeera nga ayolekera mu lusenyi Arafa, n'abeera mu kifo ekyo olunaku lwonna olw'omwenda lwe tugenda okuyingiramu olunaku olw'enkya. Abali eri mu Arafa tekiri sunna gye bali okubeera nga basiiba, era tebakubirizibwa kubeera nga basiiba, wabula bakubiriza okubeera nga tebasiibye. Nga Ummu Lubaba bwe yajja n'ekyokunywa n'akiwombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ng'ali mu Arafa n'akisitula Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'anywa, nga bonna balaba. Ummu Lfadl ayitibwa Lubaba, Ummu Lfadl ayitibwa Lubaba lyerinnya lye, nga Imamu Abdullahi bun Abbas radiyallahu ta'ala anhu mukyala wa Al Abbas bun Abdul Muttalib, naawa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ekyokunywa ng'ali mu Arafa, Nabbi n'abeeranga yakisitula okulaga abantu bonna nti teyasiibye lunaku olwo lwa Arafa. Yaani obulungi bw'okusiba olunaku olwo olwa Arafa buli kwono atali mu Arafa, wabula oli ali mu Arafa olw'okuba alina emirimu egy'ettendo gy'alina okuba ng'akola. Mirimu ki nno ku lunaku olwa Arafa? Mulimu ki gwa kulaajanira Allah na kumusaba na kumutendeeza na kumusaba na kumutendeeza? Teri mulimu mulala mukulu mu Arafa okuggyako omulimu ogwo. Era kye bayita okuyimirira ku Arafa si kuyimirira n'obeerawo n'oyimirira nedda, wabula kyebategeeza okubeera mu Arafa okuyimirira mu lusenyi Arafa, yaani alkainuna, okubeera mu lusenyi olwo olwa Arafa, oba weebase, oba oli ku nsolo, oba oli mu mmotoka mw'otadde muntude ne esiyo mw'osabiramu okola otya, oba onaonoona kimbeera gy'obeeruko, alimuhimu ng'oli mu boundary za Arafa era nga mpagi nnamba k'obeera wabweru wa Arafa Hijja oba tolina. Hijja oba tolina, kubanga Nabbi yagambye alhajju Arafa, yaani empagi esinga ddala okubeera enkulu mu Hijja. N'olwekyo lunaku eno ife abatali mu hajji tugenda kubeera nga twasiiba ekiri sunna okubeera ng'omuntu asiiba, nga bwe twakiraba nti nafuna empeera za kubeera nti nno asonyiibwa, afuna obulungi bw'okubeera nti asonyiibwa emyaka ebiri, omwaka ogw'emabega n'omwaka ogw'omu maaso. N'olwekyo bannaffe eri bo bagenda kubeera bali mu lusenyi olwa Arafa, era nga lwe lunaku olw'omwenda olunaku olw'enkya insha allahu tabaraka wa taala. Budde bwongeera bavaayo ng'enjuba emaze okugwa nga bakakasiza nti egudde, ne balyoka batambula nga boolekera e Muzdalifa. E Muzdalifa we babeera ekiro ekyo kyonna ku makya ne batandika emirimu giri ena, emirimu egiyitibwa Ranhat egitandika ne okuba ekiwagi, oluvannyuma okusala ensolo, oluvannyuma okusalako enviiri, oluvannyuma okukola tawaafu ya ifaada. N'olwekyo abalungi abakkiriza, leero lunaku lwa mwenda, ife eno tugenda mu maaso n'okwejjukiza ki kye tugwana okubeera wakati waffe n'omutonzi waffe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga tulaba obwetaavu bw'omuntu eri omutonzi we ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulabye musomo gwaffe ogw'eggulo nga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu ayati empitirivu 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 mu Qur'an yatubuulira kyali gye tuli, n'atubuulira obulungi bwe gye tuli, n'atubuulira byatukolera, n'atubuulira bingi. Twakoonyeko bitono nnyo mu ayati empitirivu ze twasomye zonna nga zitandika n'ekigambo kigambo Allahu ladhi Allah yoyo Allahu ladhi aya Allah yoyo wahakadha. Kaakati byonna ebyo nga birimu mulamwaki kutegeeza gwe omuddu eyali eri wansi mu lubuto nga tategeera, obadde eri mbuto nga amagezi matono makendeevu, kati amagezi gasajja kudde. Allah kituufu okimanyi nti yakutonda, naye Allah ayagala obeerenga olina obwokumpi bw'olina mu mutima gwo gyali, yaani ng'omulowoozaako mu ndowooza ey'enkizo n'okuteeka ebirowoozo mu kubeera nti bino byonna by'owangaaliramu tolowooza nti olwokuba bisangawo ebiri nti aa n'obitwala just for granted n'otafaayo nti aa eno nsi kwentambulira nze nagitonda jajja maama, eno enjuba emulisiza nze nagitonda jajja maama, un bino ebiro ebitambuze nebituwa enkuba wahakatha, buli kantu n'okalowoozaako eryo nga gyekkubo erisinga ddala okubeera eryokumpi ate erisinga okubeera eryekitiibwa erikulaga Allah subhanahu wataala, nobeera ngaobulamu bwe busembedde nyo eri Allah, n'omusinza yeka n'omugulumiza n'omwagala, n'omanya nti nno toyina kyoli nga tulina Allah subhanahu wataala. N'olwekyo ebintu bino Allah abitulaga ng'atulaga obwetaavu bwaffe gyali n'obulungi bwe gyetuli, n'okutulaga nti singa tulekerera ku kintu kimu kyokka bwe kiti ku bintu ebyo obulamu bwaffe busanga obuzibu. Bwakulaga enjuba teekayo ebirowoozo nti singa enjuba eteriiwo. Bwakulaga amazzi nti agasa teekayo ebirowoozo nti singa enkuba tetonnya. Bwakulaga nti yatonda ensi teekayo ebirowoozo singa tiyatonda nsi eno. Oba kale bwakulaga nti yaginywezaamu empagi antamida bikum n'agiteekamu agasozi gaginyweze leke kubeera ng'ebayuuza, teekayo ebirowoozo nti singa ensozi ensi eno eyaawo ng'oli nga tulinganga abayita ku lutindo olutali lunywevu obulamu bwalitufaanidde butya. Ebyo byonna omanye nti byengera bya Allah subhanahu wataala. Allah yagamba min ayatihi, ne mubonero obalaga omutonzi wammwe omusaasizi omulungi nyini kubakolera birungi Allah subhanahu wataala. An khalaqa lakum min turabi, kwe kubeera nti Allah subhanahu wataala yabatonda muttaka. An khalaqakum min turabi thumma faidha antum basharun tantashirun, faidha antum basharun tantashirun, oluvanyuma mugenda okwesanga nga mwabatondebwa mu ttaka muli bantu mu nsi abaddeena abaddeeri ngenda Nairobi ngenda keno gindi ngenda keno, faidha antum basharun tantashirun, bano baddeeno bano baddeeni n'otuuka mu butale kuyeeko abantu ningaawo bonna ttaka, awo bonna abalyawo ttaka. Wamin ayatihi, ne mubonero bwa Allah subhanahu wataala manaamukum billayli wannahaari, mulimu okwebaka kwammwe ekiro ne mwebaka amagezi gagenda n'oyita ku mayumba gonna nga gasirise ninga gonna gakubyeko abantu abalamu. Manaamukum billayli, kabonero ka Allah subhanahu wataala, bw'oyagala abalekerayo nemutaddangulu nemutaddangulu nga bw'atuta amagezi asobola obalekerayo nemutaddangulu. Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, Allah yatta emyoyo ekiseera ky'okufa kwajo n'egyo egisigala nga gyebase ninga teginnafa. Fayumsiku allati qada alayha al-maut, n'anywerezaayo n'akwatirayo egyo gy'alagidde nti gyo tegizuukuka gerugira bw'ati abantu bazuukuseye nga mufu. Wayurusilu al-ukhra ila ajalin musamma, aba n'abaleka okutuusa weyagera nti abo baakufa mwaka bwe guti lunaku bwe ruti onu wa mwaka guno onu wa mwaka guli, kabonero kaamaanyi. Wa min ayati, mbonero obalaga Allah mumwagale mumugulumize muteeka ebirowoozo. Manaamukum billayli, kwekwebaka kwammwekyo. Wannahaar, n'okuwujjalako okw'emisana, n'olaba omuntu ng'omuyita kaawo nga yineenina aweddewo aweddewo afuluuta tayina kyali tayina kyali, abakumbi bali wali bakuuma bakuuma nga gwe bakuuma aliwali afuluuta miskini. Wabtigaukum min fadli, n'obulungi bwammwe n'obulungi bwa Allah subhanahu wa jemuli emisana bwe yabateerawo obudde obw'emisana n'abateerawo enjuba musobole okunoonya riziki obunabone bwa Allah subhanahu wa taala. Kikyakwagalamu osiriikirirenga gwe omukkiriza alimu akalungi ogambe nti mubutuufu bino Allah subhanahu wa taala byakoonyeeko wano singa tiyabiteekawo obulamu bwali nfaanidde butya, kikuwe okumanya obwetaavu bwo eri Allah subhanahu wa taala. Kaakati mu asaliibu Allah subhanahu wa taala ze yakozesa mu Qur'an okutubuulira obwetaavu bwaffe gyali era nga naffe mu magezi gaffe ag'obuntu kitumalira okubeera ddala mu butuufu nabwo obwetaavu bwaffe eri Allah subhanahu wa taala, ne bwe tubeera tutunudde butunuzi bintu bino. Ye usuluubu yenkola y'okubeera nti Allah subhanahu wa taala yatuteerawo embeera y'okubeera nti omuntu yeeteeka mu kifaananyi ng'alina ekyengera mu byengera by'alina neeteeka mu kifaananyi nga takirina, neyeebuuza nti obulamu bwalifaananyi butya. Eno usuluubu Qur'ani, kino Allah nakyo yakiriza nnyo mu Qur'ani nga bwe tulabye wali musomo gaffe ogw'eggulo ti Allah yajja waliwo yatujjira direct n'atubulira butereevu nze nkola bino kati mungiriyemu waluwa ate nkola endalaji yakoze sanga iyo tugama mubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala mubonero kotegela Allah mubonero komanyira Allah mubonero ayati zombiri kuzitani kazika matu wa min ayatihi katu waluwe ndalezi jangazika inna rabbakum allahu mazima dalomalizu wa ma Allah subhanahu wa ta'ala kola bino nabinu kakatu waluwe ate mbele ndara yeriwa kwekwete kamo chifananyi nga waluwe chengira mbiengira biobadolina nuwe kubechifananyi nga singe chengira chino chalite chiriwo obulamu bwali kufanide butya yani kira kumacha ukubwe mwaka fananyi singa walitoraba obulamu bwali kufanide butya Allah yakutonda nova mubuto nokula nyake eno uli abana bazanya abano baseka abano begabira kino bano bakola batya abano batindira guntu sanyiso kula abano kale gwengo uli wali bwe basibwe uli yange ninga omwenyereke tamka tono bogira bwotu kugamba otanga butazi munsi tola abajolaga tola bachi ebisanyo sabantu wamanyira amaloboozi wamanyira nayenga toli mwaba abalali ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala chali badde kigezo kinene joli obanedda naam chali badde munnange kigezo kinene nnyo joli idhan weteke mu kifananyi ngoli ne kyengera byengera bya Allah kyotalina weteke mu kifananyi ngo badde olaba irangi ensoji manyi abaana bo bamanyi chala wo mumanyi mwami wo mumanyi nyumba yo jimanyi kere ku machanga maso gazibye ngoli mu nyumba yo eyettaka mubana boza ddo gendo kulya ngaluwo omwana Allah mwadde sente agize abazimbi de nyumbi nungi labiko obulungi nuli yeso nange etendo mutambuze nanga bwali bwaga masha Allah saibu wa mzimbi de nyae saibu nengo ya galore ku nyumba yongo chajira ba obulamu bukufananira butya olabo otye chengere che chamanyi chobaddemu kakati ebyo bingi mu byengere bya Allah subhanahu wa ta'ala byogwana okuteeka kebirozo chikuweki otufuna muki okwagala Allah oro chikuwera kubwerere okwagala Allah oro chikumira okwera likilla Allah obutachikujjako okwole sogwe tavuweri Allah eri jali nokumulaga nti ya Allah kulaba kwange gwe okulira kwange gwe sorokera kumachango lichigara okulia kwange ya Allah gwe naam amagezi gafinge ya Allah waru abantu badenga baramu gendo kulya ngafuse mulalu tembamany ya Allah kubati nchali mulamu kuvuli nazali bokutusa kati nganchali na amagezi gwe ya Allah wa illa twaline gundi na tabuko omutwe ku myaka abinda kati achali mulalu waru abalalukane balamu kakone balamu kane nibalaluka bwe bacho ona ndof nebaza Allah numanya nti abo nabo ti yalinte katika yabwe balite basubira bintu kufana bwe bityo numanyo bwe tavuri Allah subhanahu wa ta'ala niwezi libanga jali noyole soko tyako kubera nti ebintu ebikuvako wa hakadha nolecho ebiyungo olwaliro ine mikono amaguru maramba amaso mwegali tolina bili sawo ekera ku macho gendo gira boti ngabadine face nungi yore nange efuse chefuse ugude kwa accident ikumazeo wewe ugendo okwesanga nga maguru agabadde amalamba ofuse mulema agamba gatemieko yetambuzanga ukubera ne mikono ejo ngo sobola okwata niwe mali obunafu obwobuntu nogenda mukabuyonjo niwe mali lechetago sawe sobolokera kumachanga mikono tijichaliko bagitemyeko jombiriri nenga uinoko ukumala ekyetaago labo bukende evobo bokubera nti omuntu omulala yaina okujja akutereze afya Allah jijjewo obadde mu afya ya amanyi Allah jikoze eki Allah subhanahu wa ta'ala jijjewo bino byonna otekeddwa bitika kebirozo nga gw'omukkiriza notafaana nanga omuntu emughaffal atayagala alina ebyengeri ebyamaanyi ebiryawo nga tayagala kubimanya lwaki abantu bashiriku bino byona tayagala kubitako birowoozo kadisitakendeyamukendezi bino byonna binobionna subhanallah binobionna nimvamotwe bwabanga badda birowoza konno innal insana lakanud bwachi kiki baita kanudu oyo ye muntu okubeeranga araba nnyo ewakendedde nga entuumo y'ebijjuvu ebiri mu maaso nga tagiraba yoyo Allah gwe yogerako mu Qur'an namuyita kanud naye bwetyo byagala okufaanana bwotyo bw'oli nedda beera gwe omukkiriza amanyi obulungi bwa Allah subhanahu wataala gy'oli munnange olina abaana tobalaba olina bameka 7 olina 10 ogarantinga nti bonna ojja kufa obalekewo nedda basobola okufa omu ku omu bonna 10 ne bafa gwe ng'okyali mulamu ng'okyali mulamu bonna 10 ne bafa ng'okyali mulamu enjuba neetayimirramu ensi neetayuuga lw'ekyo kitegeeza ki Allah yagala oyulisa obunkenke bwo gyali obulamu bw'abaana bange yeggwe mukama wange ayi Allah nkuumira abaana bange ayi Allah nkuumira abaana bange baanammwe Allah baanammwe Allah omutonzi waffe Allah yatutonda omutonzi waffe nga wenna famire yo ejjudde okugifuula bizi n'okugiteeka mu mbeera y'okuyaayaanira Allah okujoleseza eri Allah n'otalunda baana bano ng'olinganga abalunda nti olina garanti nti wagye wala gye basobola okusaka obulamu gye basobola okusaka akalembereza Allah ng'akaggyewo n'obaza okusanga ku makya kunaaba mu maaso nakubasibira mmere ne bagenda nga tofuddeyo ku sola yaabwe ne bagenda mu masomero ne basoma ebyekizungu ne bakomawo tofuddeyo baasaali gye basaaliyo ku masomero eyo oba tebasaala bali mu mbeera ky'eddiini nga teweefiirayo tomanyi bwetaavu bwe eri Allah ate mbutabumanya kikufudde omuddu awangaala empangala ey'ekikafiiri empangala etateekayo birowoozo ku bingira bya Allah subhanahu wataala omulimu olina garanti ku mulimu ogwo abamu balowooza nti aa guno omulimu gwange tebampa muwe guno omulimu gwange tebampa muwe kwegamba nti abalina okutya omulimu okuggwawo bebali bebaawa omulimu mu makampuni be omulimu mu gavumenti gyabo esaana basobola okukeera ku makya ne babagoba bebalina okweraliikira nedda munnange nedda munnange waliwo emabegakaawo omuddu yabadde abuuza ng'agamba nti baŋŋamba nyinza okuba nga luwa obuzibu obwatuuka mu bizinesi yange eno kaakati nemugamba nedda Allah tatugambangako n'akamunaako eddagala tabaraka wataala nti nno omuntu bw'atandika nga mugagga ayina kunzika nga mugagga oba bw'atandika obulamu nga mwavu ayina bunzika nga mwavu osobola okumutandika ng'oli mugagga bukyanga ozaalibwa n'ozaalibwa mu famire engagga n'otuukira mu ssente n'oziwangalyamu n'ozifiiramu ekisoboka osobola okutandika obulamu ng'oli mwavu lunkupe n'otambulira mu bwavu obwo olunkupe n'otambula nabwo mpaka lw'osisinkana Allah nga togaggawaddeeko osobola okubeerako omugagga obulamu ne butambula bulungi essaawa n'etuuka n'oyavuwala essaawa osobola okubeerako maatha omwavu essaawa n'etuuka n'ogaggawala oye Allah subhanahu wataala n'olwekyo obunkenke bulina okubeerawo mu mulimu ogugwo gwennyini mu dduuka lyo mu dduuka lyo lyennyini kubanga Allah asobolera ddala bulungi okusula bizinesi yo nga gwe wagitandika nga ka bizinesi katono n'otandikira ku bibiriiti ng'otundirawo n'ekabalagala n'obuwujjo bw'amafuta n'egundi n'ebutto bubbanzi obwo buddukadduuka obwedda obwo obwakola embeera bw'etyo n'ojjanga okazimba ng'okalunda nerifuuka edduuka erisongebwako erimanyifu tolaba nti kitegeeza nti olimanyi nnyo oli mukugu nnyo mulyo mu nyingiza n'enfulumya ye naye Allah alikyankalanya nga tokyusizza mukozi nga n'amagezi go tegagenze nga tewali akubye edduuka ne litandika okugwa weetaaga Allah okukuumira edduuka eyo weetaaga Allah edduuka ne likyankalana bangi babeera onatakkiriza nga tekisoboka watekeddwa okubanga waliwo watekeddwa okubanga naagenda mu shiriki la
Turoza nti kumanga guwa itadi kambolu guwa fukara zaku nti guwa pima rizikiyo abadan. Rizikiyo Allah ya ajirina. Noroza chino noroza kuchi noroza ngiduka lisebe ngila ligenda. Gutulaba. Urusuku. Nga guwa sambule chifo. Nusimba mwebitoke. Guwa kenyinyini. Notandiko kutemamu. Dayana biri. Fuso biri. Isawe ituka murusukuru wenyini nyini nga byinyini liwakola nga ruli okyasoba bulungi okubikola urusuku nga tokyasoba dutema mu pick up ya light okubanti osoba okulutema mu gari nga botema mu gari no mutemera amatoka atano olunaku nguli muzungu ngenjogera bweri cheki chuse sigwe ndabadde nyini rusukuru no nam meriski ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kwa galo kubira kubunkenke. Mumuni moguno. Kwa galo kubira ngo mbulambo. Bumu laganti ya Allah. Kalimu kange kano gwe. Buwe galo kachusemo kachusa. Kati omuntu. Na maraja na yodera kuchigambo shirik. Omutunuri nangu olaba. Nchichichi no nchindi mumaso. Mfiku Allah. Kul. Allah ganti bagambi. Inni akhafi ina asaitu rabbi. Adhaba yaumin azim. Ntia singa njemira Allah ukuntu sake ibnuzu kulina kuruli urumu tawana kul aghaira Allahi taamuruni aabudu ayuhal jahilun bagami ntia abange mwe atari Allah gwe mwonda gira nsinze abange mwe bakaribu tamanya mziku Allah wahakadha obufumbo uyu mwami gori no mulabo oyo mutambulya dala bulungi emyaka 40 simi yake ena si 10 nga muri basanyufu ne muita mubwavu obuyitirivu nga wemuli myaka ana ngesema zogga matika kya abu khalas wallahi ufumule bukyankalana ufumule bukyankalana ko no mwami ngoli mu myaka nkaga miaka namu ni mbufumbo. Uli mu miaka nkaga. Saji ali mu miaka nsavu. Ali mu miaka nkaga mwetano. Wale nebitula mnebigana. Eros nebitula mnebigana. Nebigana. Ntibaya ukana. Timuli imbati. Ye. Ngabara mwaku zingi. Allah. Allah. Aslih li sha'ani kulla. Wala takilni ila nafsi tarfataini. Ayi Allah nongo sese mbira zange zonna. Tuonde kerela ultimia weriso. Tuonde kerela ultimia weriso. Unomuka gosa. Allah kukurongo sese. Takure kerela. Singa kusomuka tunukiru. Ngoba koba si omuka. Ultimia weriso. Usika tucha. Tucha uye tu usika tucha ajinaba. Subhanallah. Subhanallah. Mwafuwa yamenda chikanga tano mwafuwa kulaba hali msajja agenda waga asikomu katabulaba wabadechi akhi wadati Allah hati yari kila Allah hati yiku mwenke nkene Allah hati yziri bangira Allah hata mwinamu tima magarra kabi rabbika al-karim kwesi gudechi wafumbu munangi biku chankara nako mchala kwa yagari nyo kini kulaba nga mchala afuza mchala wangi nga siyori nga tachari tegera nga biyabitegera nga Allah chusi za afya achusi za afya biva kuchi inna Allah la yugayiru ma bi kawmin hata yugayiru ma bi anfusim Allah tachusa mbira ya mtu Allah jabadamu tadamu chusa nga naina cha chusi za ukutusa nga naina cha chusi za wahakada tude kumatiri uobla mubwa fe ebidwe tukoze sa uobla mubwa fe nam ebirime ngabu oda bantino esawe etuka emwanyinezi gwa yebugerere ne muzinda season eddako esawe etuka ekintu kyonna birime kimusubula ne kibula waluwawo akabonera akalaga nti Allah badda asoro okubera nti tachikomeza woddala wadde season eddako ngabu ali ntino temuina busobozi buchikuma ne chigenderera ne kitabana sizoni chikutusewo then kitegeza Allah ya chileta aino busubu tachiko miyao. Embao, guomu bazi, teka yebi rozo nsinga, buki la kumachanga tuwa chari. Mwabasizo ni ensenene, ensenene sifuka ni zivula, titegeza aji Allah ya zireta. Ubunkenki mwamuburi luda wako Allah subhanahu wa ta'ala. Uba mwesi kudu kubira nti zige na nizikuma u, zige na nizikuma, zige na nizikuma u. Urumimu zireta, bachitamwe, bajajamwe. Anya zireta. Tuwelea inza gama, si Allah kuja konga mkafiri. Tayyip, katu wangu kasanti Allah. Ubunkenki mwamuburi luda wani Allah. Singata kumia unse nenezo. Oburi si zachi, oburi si zotia. Saloji imirizao. Inyambalu ya abusilam. Abana ufafuyeko kubina babira banna dini. Wewaze shirik. Wewaze ukuzula mdini Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe nyeza Allah ngugudde monsobi. Uwangara mpangara ya chirongofu. Mpangara ya bunkenki. Mpangara ya bakakasanti. Bulikarunji kaweko nakali mikonoja Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakatha inkuba. Tuwarabi ayiguru. Ingiri Allah ya jawabantu fa idha asaba bihi man yasha'u min ibadi idha hum yasbushirun Allah wawabantu akakuwa unanga bawuli yasanyo yagamba atya yagamba ninga akakuba akubakabade tekanajja babade bali mu iblas babade bali mu babade subiji bawedde mbuli muntu anyumya abade chi yakifuze chi yabannaga bannaga bannawi tamublisin wahakadha ibintu binji nolwechi usulubu eno Allah subhanahu wa ta'ala yajituliza nyoje ko sama Qur'an mu ayati impitirivu Allah kan qul araaitum araaitum twagamba ntitegeza nti mumbulire so simulaba mutya wadengaya kinama kulugegamu akhbiruni yani mulaba mutya mumbulire amakulu gonda gatambulirawo menga bawula baganti araaitum yani akhbiruni mumbulire era no muganda bagati mulaba mutya abategeza nti mumbulire mumbulire makulu gegamu araaitum in akhadha Allahu sama'akum mumbuli wanake singa Allah subhanahu wa ta'ala atwara matugamu kidugira botinga abatube chauli chauli mtu abuza buli mtu alaka tutachaulira chukira unayogera bwakwata ku matu icharu chona chigenge tiba chaulira kisoboka manedda kisoboka baba Allah kwata umma namba abantu balambara gakuno qira damfuke mufuke enchima muayindala waja'ala minuhumul qiradata wal khanazira wa abada at-taghut abale bafura enchima abana bafura embizi ayya dhanbilla nkobe na embizi Allah sobara tulabagat iya shayudhihibukum ayyuhan nas Allah bayagala bajjo mwenna wayat bi akharina litabarara ayati pitli fuzil makuru ako bwinja gala mbajjo ni litabala bwinja gala mbajjo ni litabala wahakaga kakati singa nzijewa ukulia kwa mwe wa abuswara kum mugi ruge buyeti mnanga mbuta abuta temucharaba wa khatama ala kulubikum ni musinka nangama imitima tajichate gira mani ilahun gayru Allah ya atikum bi abangi muina yo echi sinzibu echi tali Allah mwebi musinzabi on na tuwara ibigari tuwara mbuzi ya rubari tuwara ibigwa twara abasamize bonna bakungane abi Tanzania abi Dar es Salaam abi Ghana abi South Africa bano baba kabona jumba bano baba abudagali abashiri kubonna bakungane mani ilahun ghayru Allah ani atari Allah ayezo kubaitele bintu ebe bantu ani badamu ne bawulya bakanyi bakabaka bakabona ne banyenye sasi ne banyenye sasi mafuwe bire ne bakola eh bantu ebigiruka kananga bawulira kisoboka Allah gati unzur kaifa nusarrifu al-ayat ne tunuri lengeri je tubategeze ebintu bino mungeri likiri obulungi thumma hum yasdifun thumma hum yasdifun mu ayina Allah gati qul araaitum abangi muraba mutya mumbulire in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah turi kuchi Allah tulagati singamba jirawo ekingira kimbadde ko twagamenti wano tuli mu usulubu yokubera nti okuba mwaka fana nyinga te wali kingira kyolina tu echenga chunga tewali bulika anko osobora agamba bugati singo rubuto rafe wandabirwamu ngabola bechira uli chetare yo mukono bichabira ngabwe tubituli no tambulo no sura rubuto rwandabirwamu no lyokola bayikiri munda yali dense nene na mana agaye binyebwa nanyu obuji ayinanywa nakasera ate nangira twale twano ani abadaga anyumira kunula kumonne bingi byosobola kulowooza kino singa kyali bwe kiti kino singa kyali bwe kiti kino singa kyali bwe kiti singa matu amaaso Allah yagateka mutu waguru nga yaga bobe yaga kunula maaso omutu owunzika munzike bwoti nolukulengere kiri mu maaso singa yagateka nkoto ngo omutu ina kutuuka butuusi nozuko tunebeeri nodamu notambula notuuka rikati nodamu nochuuka singa tufanana kutya araaitum in jaala Allahu alaikum laila saramadan singa Allah jawo aleeta ekiro nekigendera natakomyawo musana ani yali bayetedde enjuba eyo nabuuza ku sayidin qul araaitum in jaala Allahu alaikum nahara saramadan ila yawmil qiyama singa enjuba giteekawo ekiro nekitajja tuuto sawa abiri munya nabanege kirunga buli muntu abeera ku bunkenge kye kigenda okuddirira buli muntu n'atunula ku munne nga ajjudde obunafu nuyisayisa amaaso n'olaba abavubuka abambadde butisheeti obakutte n'empale ezirina empale endala satu ez'omunda ezeyolesa wano kungulu enetandikira eno mu butuuliro wansi bambadde obutisheeti obalippye buliko akawanga k'omuntu n'obatunulira bonna nga bali awo batangatanga bakankana noga ya rabbi bulijjo mulinga lonsa abasirikale emundu ogikuba ki ogikuba ani Allah gataleese enjuba kati taleese enjuba amasasi tugatunuza ewa bafaale tutunuza ewa amasasi nga tulaba tulaba n'olwekyo buli muntu omusiŋŋaana ali awo nga lonsa ajis Allah kikyayagala tutegeere tuli beetaavu gyali tutegeere tuli beetaavu gyali tabaraka wa taala ya ayyuhannasu mangi mwa abantu antumul fuqarau ila Allah muli betavu ili Allah muli betavu nyeri Allah subhanahu wa ta'ala qul araaitum in ataakum adhabuhu bayatan au nahara singabu kera kumacha mwina mwebasi muge dugira buti nge siye uguma buhugumi mwine dogosi ni mwuri leri enti isate mwina bajiri vabuli mungu kere buf tuchokola pia nafet furuma bweru tata mama abana tunadika kureka na kureka ya chalo cho na chire kana wa tuine dobozi yenti satuma njiri va in atakum adhabu bayatan au nahara singa mu ibunu ziba kakechiro oba kale imsana oba imsana tupigira kuanga atya chimkire kana bulikani tekina gwe kyasunye tekina gwe kikutteko ne eri dobozi omuntu naba ruje gajju dobu naf obutakirisikika nafe tuliga tako bwega sedobozi tuliga kulekanira wamu muntisa ekike kya waggulu wahakaza qul araaitum in asbaha maakum ghawra Allah buza ekibuuzo mukunkomera surati al-mulk habange mumbuulire singa bukeesa kumacha tugendogera beti nga amazzi bulijjo ge tulabage tujjawo kuluzaawo ge tusimawo mu mwala agali awo kumpi tugendogera goti nga amazzi gakyatuukikako gabulidde mu ttaka eyo wansi tegakyatuukikako faman yaatiikum bimaa'in ma'iin ay yani al'uyun ani ayizogga basikire wansi n'agasembeza ku nguru we mugasanga umugafunira mu bwangu ani tunuli ayati zino endala ezili mu surati mbasa ya bidi tur badhariyat nam Allah yagamba atya afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun abangi mumbulire amazzi ago ge munywa antum anzaltumuhu min al-muzni mumugawa uno waguru mubire ne mugaleta amna hanal munzilun oba Allah yagajibajirayo nigabatuka kuwansen mugalembe kanigabagasa singa amazi yagateka wagune naba kwasomuni mugajirayo zimbagangago mwigali mubire mugajirayo ni araaitum al-maa alladhi tashrabun amazi gemunya nimgamo nigaba womira a antum anzaltumuhu min al-muzn mumgawanlo wagurumbire amna hanal munzilun oba Allah yagabajirayo afara'aytum an-nara allati turun abange guno omuliro guno gwe mukozesa oguba gasambula mu wa mwebo namu kufumba ebintu ya mwenye bisigade byonna a antum anshatum shajarataha omuti ogwo kujibwa mwe bibiri ti nebyo nonna abangi mu mwagukola bajajja mwe amna hal munshiun oba Allah yakutekawo afara'aytum ma tahruthun abange empeke zino zimukwata kilo 5 omazo kuleza bulungi ogundi nimiro yo nokwata aka 10 nosiga 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 eh harathit omazo kuteka esigo mottaka a antum tazra'unahu urfanyu malo kusiteka mutaka mwe muzifula ebirime nebimera ke ebikora nebivake enkanaga enkagga nebifanako ebityo mwe mukole omulimo ogwo amnahanu zari'un obo omulimo ogwo gonna Allah subhanahu yaguba kolera genda okulabanga ah watadde obutesi mpeke osigadde kungula bijanjaalo n'okubisusa n'okutandika okulya afara'aytum ma tumunun abangi aga amazzi ge mufulumya mukwegatta a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun mwe mugajja mwe bitonde mwe mugajja mwe abaana abawala n'abalenzi mwe mugajja mwe abantu oba ogwommwe bwegwo kusiga nimulinda kungula bino bino ebibuuzo bannange tebikugamba gwe nange kitwetaaga nnyo Allah tugwana twagale nnyo Allah tugwana tutye nnyo Allah tugwana tubeere ku bunkenke ne Allah tugwana tusuubire nnyo Allah tugwana twekeko okunyeeza Allah tugwana tusige Allah mu mitima gy'abakyala baffe mu mitima gy'abaami baffe mu mitima gy'abaana baffe mu mitima gya society yaffe twetaaga nnyo Allah tabaraka wa ta'ala buli ennali mwakalungi n'obulungamu abakiraba lwatu saba Allah teekemu abo wafaqa Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.